Rubani Music.
Rubani Music.
Sinione hivi nina cheti cha rubani, tena najiweza na mjengo Marekani. Nisema nikupe nini mgodi Merelani, mwavuli wa zahabu ujifunike juani. Usijali kuhusu magari, na miliki ya kifahari, siwaze kuhusu salali, hali ya pesa iko shwari.
Tundoke my baby, tundoke,
utapishana na hela.
Tundoke, tundoke my baby, tundoke,
utapishana na bahati.
Tundoke, tundoke my baby, tundoke,
utapishana na hela.
Tundoke, tundoke my baby, tundoke,
utapishana na bahati.
Tundoke.
Habari, uhari ganiyo, jenaweza kukutambua we. Sijui uko na nani, nimekufuata tu, umenivutia wewe. Nilisubiri tutulie, mudumu mjeye, kipili yangu mie. Bidada, unyo unachopenda, minisha kupenda, popoto utapokwenda, naina kupenda. Dala dala na konda, pesa nita kuonga, gali na majumba, wawa ina kupenda. Na mina saka rafiki, haroti ya upendo, daima nita mpenda. Hawe rafiki, lidumu upendo, leka nita mpenda. Mama
tondoke, my baby tondoke,
utapisha na naela
tondoke. Tondoke, my baby tondoke,
utapishana na bahati.
Tondoke, tondoke my baby, tondoke,
utapishana na hela.
Tondoke, tondoke my baby, tondoke,
utapishana na bahati.
Tondoke,
tondoke.
Muogo cha chandu, we chipsi cha chandu, kiasi cha chandu, mwanamke cha chandu. Tete kama mtoto anajifunza kutembea, tete kama mtoto anajifunza kutembea. Mala moto unawaka, unazima. Mala moto unawaka, moto unazima. We kama unaweza ingia kati saula dela, we kama unaweza shikilia cha usela. Nasema mshikilie hapo hapo, hapo tena kama tie hapo hapo, hapo tena. Sikia utamu huo, babalao.